download kupitia smokemziki.com.
Thomas,
for the girls,
I want them to
Mekucha mkulima na shika jembe Kama konda na biria tuenze tutwende Chombo mesho na ikutika Usike kizembe Dereva kanywa mkombo kileka pika denge Moze pija hizo kiki Sote tusonge Chumba imekula ui mwendo waka penge
Chombo, chombo kinaishia wapi chombo Chombo, chombo sikielewi chombo Chombo, chombo kinaishia wapi chombo Chombo, chombo sikielewi chombo
Conductor, bibi katikati Isi tunenda job, usipiga lakati Ideleva conductor, bibi katikati Isi tunenda job, usipiga lakati Mose
Chombo, chombo, inaishia wapi chombo Chombo, chombo, sikielewi chombo Chombo, chombo, inaishia wapi chombo Chombo, chombo, sikielewi chombo
Konda fanya kama unashusha, ausha kula chalusha Imbona unalusha, safari yangu umenipitisha Nauli yako shalipa, asambona umepita Uwe konda mgaigai, habali gani unaleta Mdeleva punguza speed, kunyuma kuna kanigi Uwe kagali bembe, ninabidi uende kituo Umudani kuna bibi, sambona unakwenda speed Suka twende ya doa, donareta mizinguo
Deleva kondakta, bibi katikati Sisi tuko jogu, tunazipiga rakati
Chombo kinaishia wapi chombo Chombo, chombo, sikielewi chombo Chombo, chombo kinaishia wapi chombo Chombo, chombo, sikielewi chombo
Me dedicate a rap because this song to the lovers one and all It's the one for those who love singing this song is international When I miss a shot blood clot
No bad man, we do my sweet girls then music on Dip on the tune, dip on the vibes Watch it out, watch it out, watch it out
What about the first to the final game?
Smokemziki.com.